Abanyaroma umutwe wa 12. Bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange, maze mubi bitambo bizima byeguriwe Imana bishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka, ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Kubera ubuntu Imana yangiriye, ndabwira buri wese muri mwe nti uramenye, we kwitekerezaho birenze urugero uriho, ahubwo ushyire mu gaciro wiyoroheje, ukurikije urugero Imana yaguhaye rwo kuyizera. Buri muntu muri twe afite umubiri umwe ugizwe n'ingingo nyinshi, kandi izo ngingo ntizigira umurimo umwe. Uko niko nubwo turi benshi muri Kristo twabaye umubiri umwe, twese duhurijwe hamwe, buri muntu akaba urugingo rwa mugenzi we. Dufite kandi impano zitandukanye Imana yatugabiye, buri wese iye. Wahawe guhanura ngo avuge ibyo yeretswe, nakoresha iyo mpano ashingiye ku kwizera yahawe n'Imana. Wahawe impano yo gukorera abandi, ngaho nabakorere. Wahawe iyo kwigisha, niyigishe. Wahawe iyo gukomeza abantu imitima, nabakomeze. Utanga kubye, natange atitangiriye itama. Uyobora abandi, nabikorana umwete. Nugira iyo undi mpuhwe, nazigire yishimye. Mujye mukundana mutaryarya. Mwange ikibi cyose mwibande ku byiza. Mukundane urukundo rwa kivandimwe. Mwubahane. Buri muntu ashyire mugenzi w'imbere. Mugire umwete, mwe kuba abanyabuti. Mukorere Nyagasani mufite ishyaka ryinshi. Mwishimire ibyo mwiringiye, mwihangane mu makuba. Ntimugacogore mu gusenga. Intore z'Imana zikennye, muzifashishe ku byo mufite. Nizibasanga, muzicumbikire. Musabire umugisha ababatoteza, koko mubasabire umugisha atari umuvumo. Mwishimane n'abishimye, murirane n'abarira. Mubane muhuje, mwe kwishyira hejuru, ahubwo mwemere gukora imirimo yoroheje. Ntimukigire abanyabwenge, ntimwiture umuntu inabi yabagiriye. Muharanire gukora ibigaragarira abantu bose ko ari byiza. Uko bizashoboka kose, murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Inshuti zanjye, ntimwihorere, ahubwo mujye mureka uburakari bw'Imana aba ari bwo buhora, kuko ibyanditswe bivuga ngo
guhora no kwitura n'ibyanjye.
Niko Nyagasani avuga ahandi ngo
ahubwo niba umwanzi waba ashonje, umuhe icyo arya, niba afite inyota, umuhe icyo anywa. Nugenza utyo, bizaba nk'aho urahuriye amakara agurumana ku mutwe we.
Ibibi ntibikagutsinde, ahubwo utsinde ibibi ukoresheje ibyiza.